Chukwu adịrị onye dị ka gị, Chukwu okike, Chukwu okike. Chukwu adịrị onye dị ka gị, Chukwu okike, Chukwu okike. Chukwu adịrị onye dị ka gị, Chukwu okike, Chukwu okike. Chukwu adịrị onye dị ka gị, Chukwu okike, Chukwu okike. You took me out of black and white, you changed my name from shame to fame. Your neighbor gave up on me. Your love is amazing. You are the gold that cannot fade. You are the source of my peace and joy. You are omnipotent God, Elohim, anyway. This is all I have to say. Chukwu adịrị onye dị ka gị, Chukwu okike.
Let's go rock, take my place and walk.